abalimi babuye umuntu atshale indawo ewu 60 by 40 meters ekhona emphakathini ayenze kahle, and then during the third cycle etshala, which is unyaka nohalf lowo, use approach government uthi siyalima sicela ama farms. So it's too big a step, and ugovernment ububanika before abantu abanjalo without the necessary support. Bese beyafila bese kuthiwa abantu abamnyama abanikwa ama farms and bayahluleka. Kanti umuntu usuke engalandelanga i-process yokukhula efanele. Ukusho ukuthi i-jump ibe yigxathu elikhulu kakhulu. Ilokho ngiye ngibone abalimi, because ngikhona kuma-groups la ngiye ngi-advise abalimi bayashesha, and abanye athi engalidingi usizo la-government kodwa bahlezi belifuna. Cathi u-government wayitshala imbewu ye-dependence kubantu bakithi kakhulu. Khona abantu abenza kahle engisho sengibone ngathi ngase bathole i-guidance, angaba muntu fully commercial on their own, angamdingi government or insisa sika government. So abantu maybe ngafuna ulwazi modern modern usizo uchaso